I'm drunk, I'm living, I'm drunk. My pants in new tight on a joy. My mirror now, nyama. Shabenda me, katendwa. Shabenda me, a kind of woo. My pants in it, keep on down. Shy to footer for a. Yakanyumiza mapenzi moyo vidonda jira acha mininywe mitungi yukopi mwenye pendo ni mwamini mapenzi amenifanya nisiamini unayempenda yuko penzini nani atanifanifai
sijui nitumie savana ama nijinywe madombo tu kwa naisha shindikana damn ananita mibwa na mdogo uwe sometime liniona lofa imesha dosha nimekuchoka acha yifiki kikomo ushali nyosha sana mdoka we furai acha nikonde Shanghai kimiata songe Wajidai sitona donge Oh baby
Nishai tafuta Fura Yakanyumiza mapenzi Moyo vidonda Jura Acha mininywe mitungi Kukwabia moyo pendo ni mwamini Mapenza menefanya siyami I'm drunk and I'm drunk. I'm living, I'm drunk. My pants in new tight and a joy. My mirror now, nyama.